Makulima mwe kuna inama, makulima mwe kuna inama, siyaburi joshwe.
Holy night.